dajimsathi.com
Nilibisha, mama aliponambia ukipenda jeuri kwisha, leo naya shuhudia. Haya piti madakika, simu sijampigia, yani sili kupitisha, sauti nsipo msikia. Kama kupenda, doa gaivi, mimwezenu uchizi na ugulia. Kama kupenda, doa gaivi, mimwezenu uchizi na ugulia. Choto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Ule niona, machoto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Wako kijume fanani, itangazie hadhira, chuma changu kipo ndani, na kinusuru madhira. Mie wa barabarani, waendesha kata bila, hii dabi ya watani, haina kutoka bila. Kama kupenda, doa gaia,